Zimba yungu mula badia
Ashama
Gali mazigate wazivula hani
yeah.
Nebuza jijena kukula.